Mukamaya manya, mukamaya manya, ebyo mukwano n'atali kolera panya. Mukamaya manya, mukamaya manya, ndino gunman, luma genda kwemulugunya.
Singa, sobolo kukola, okukola omukazi kwenjagala. Singa, mukama wangabira, kumanyi gonze nange ngambakola. Singa, sobolo kukola, okukola omukazi kwenjagala. Singa, mukama wangabira, kumanyi gonze nange ngambakola. Singa nina ebikola ne mukola, ebikola omukazi kwenjagala. Speya kwenjagala we mufuna, nekolere ya chikazi kwenjagala. Mikuda meka with the pussy sweeter, pussy tighter, pussy wetter, figure 8 and mikuda meka with the kawatonga wanyola, hakuba kukira nkola. Nandi muwada maso gamba mbira, nandi muwade kaskinyo gamba mbira. Gama zalina chiranga mwempugira, nga kabina lina ndodo kwenye mirira. Singa, sobolo kukola, okukolo mkazi kwenjagala. Singa, mukama wangabira, kumanyi gonzi nangenga mbakola. Singa, sobolo kukola, okukolo mkazi kwenjagala. Singa, mukama wangabira, kumanyi gonzi nangenga mbakola. Okukolo mkazi kechiroto cha buli musajja, na yaba musonyi teba biroja. Singa buli musajja ya wasa mkazi kwe ya vajja, singa basigu zete tuga loja. Mukama ya manya, mukama ya manya, ebyo mukwano na tabi kole la panya. Ola babi zibu zibu na eri yali na watano nga bagaza wenganya. Mikuda make a hair brondi, pretty and sexy, bad girl wine pretty damn dead. Mikuda make a small tight waist, sex appear the best, big pussy girl sweeter than. Singa, sobolo kukola, okukolo mkazi kwenjagala. Singa, mukama wangabira, kumanyi gonzi nangenga mbakola. Singa, sobolo kukola, okukolo mkazi kwenjagala. Singa, mukama wangabira, kumanyi gonzi nangenga mbakola. Mukama ya manya, mukama ya manya, ebyo mukwano na atabi kole la panya. Mukama ya manya, mukama ya manya, ndino gunman, lumu agenda kwe mulugunya. Mikuda meka with the pussy sweeter, pussy tighter, pussy wetter, bigger 8 and mikuda meka with the kawatonga wanyola, hakuba kukira nkola.
Mikuda meka with the pussy sweeter, pussy tighter, pussy wetter.
Bakampala gunman.